Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho nshuti muduteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu Rwanda bizihiza umunsi w'intwari. Mu ntwari bazirikana harimo abanyeshuri bigaga ku ishuri ryisumbuye ry'Inyange banze kuvuga ubwoko bwabo igihe bari batewe n'abacengezi mu mwaka w'1997. Muri icyo gitero cyaguyemo abanyeshuri 6, abagabye icyo gitero bategetse abanyeshuri kwitandukanya bashingiye ku moko, ariko abo banyeshuri ntibabakundira bababwira ko ari Abanyarwanda. Intwari z'u Rwanda zirimo ibyiciro 3 aribyo Imanzi, Imena n'Ingenzi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye babiri muri abo banyeshuri bigaga Inyange akaba baragizwe intwari z'u Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe na Silas Gatera, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Turi kumwe kandi na Fanuel Sindayiheba, nawe mwiriwe.
Mwiriwe.
Yego. Umunsi mwiza w'intwari nubwo wabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru.
Murakoze cyane.
Yego. Hanyuma duhere kuri Fanuel Sindayiheba, ku bantu wenda batazi amateka yanyu, tunyuriremo muri make uko byagenze mu mwaka w'1997 hashize hafi imyaka 20.
Murakoze cyane, murakoze namwe abadukurikiye. Ngirango amateka nk'uko mubizi hari ku itariki ya 18 ubwo ishyirwa 19 y'ukwezi kwa 3 umwaka 1997. Urumva hari hashize imyaka 3 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagarikwe. Sinagaruka ku ishuri rya Nyange riherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngororero, ubu ni mu murenge wa Nyange, ariko ni cyangwa ari perefegitura ya Kibuye. Hari ku mugoroba rero tuvuye muri refectoire cyangwa se abanyeshuri bizabacumbitse bafatira amafunguro, hanyuma twari dusubiye mu ishuri kugira ngo dusubiremo amasomo yacu twitegure iminsi ikurikiyeho. Mu mwanya muto rero turi mu ishuri tugeze nyine mu mwaka wa 6, twatangiye kumva urusaku rw'amasasu hanze, ariko dusa n'abatabyitaho kuko hari akarere ndi gasanzwe kabamo umutekano muke, tugatekereza ko yaba ari ibikorwa by'umutekano muke. Ariko uko iminota yagendaga niko amasasu yabaga menshi, ndetse atangira kumena ibirahuri by'ishuri twarimo, turyama hasi. Nyuma y'iminota mike tuza kubona mu ishuri hinjiye abantu 3 bambaye imyenda ya gisirikare ivangavanze n'iya gisivire, hanyuma nyine nk'uko mwarimu bivuze badusaba kwitandukanya. Baravuga bati ese muratuzi, ntabwo tubazi, ati mutworohereza akazi. Bari 3 n'amasenge narabarebaga, hanyuma batari ko n'umutworohereza akazi nta kibazo. Atwereka rero ukuboko kw'ibumoso atabahutse muje hariya mu bande rw'umusara rwerekana yerekana none mu bande rw'iburyo atabahutse muje kuri mu bande rw'iburyo ariko ikintu gikomeye cyane kigaragara ko cyamutunguye nuko uwitwaga Uwamahoro Chantal Mujamahoro Chantal yahise asubiza ngo nta muntu turi hano nta n'umututsi twese turi abanyarwanda icyo gisubizo cyarabatunguye kuko bahise basohoka ari batatu bajya hanze gato bamena ikirahuri cy'idirishya bateramo gerenade ebyiri muri iryo shuri twari muri komeretsa benshi muri twe nanjye ndimo bagarutse nanone rero mu ishuri badusaba kongera badusaba kongera kutubaza cya kibazo kuko n'ubundi uwitwa Bizimana Silvestre nawe twiganaga asubiramo neza neza cya gisubizo Chantal yavuze akazi yaje rero bamaze kubona yuko icyo bifuzaga tutagikoze ubwo batangiye kuturasa bahere kuri Mujamahoro Chantal n'uwitwa Mukambaraga Beatrice bari begeranye bakomerezaho n'abandi kurinda twese baturangije bajya no mu ishuri ry'umwaka wa gatanu abo naho kuko numvise dufite n'umutumirwa Gatera yaza kudushyira mu mushamagi nk'uko byagenze mu mwaka wa gatanu ariko naho babasabye kwitandukanya abahutu kwa buri abatutsi kwabo ariko nabo barabihakana bagaragaza ko ari abanyarwanda nk'uko mu mushamagi
Gatera nawe tunyuriremo muri make ibyo wenda Fanueri atavuze ariko wowe wibuka
mwaryeshe Fanueri yabivuze gusa twumva aya masasu twari mu ishuri turimo dukora etide twari dufite interogasiyo buri buke hanyuma dushaka icyo dukora turakibura mu kumva amasasu numva aya masasu avuze umuntu aba agomba guhunga ariko noneho ishuri ryacu ryari rifite giriyaje mu birahure mu madirishya noneho aho umuryango wari uri niho neza neza amasasu yashoboraga guturuka kuko ishuri rya gatandatu ryari imbere y'ikibuga ryacuye munsi y'ikibuga ubwo noneho tubona nta kindi dukora turebera urwaje tuguma mu ishuri hanyuma hashize umwanya tucyicaye amatara yo mu ishuri yaka ariko yanze ntago yakaga nta yari ahari tuba ngombwa ko twumva ku ibati hakubise ikintu cyane kivuga cyane ubwo twese twaje twihindura munsi y'intebe amapipitire birumvikana hanyuma habahinjiye abacengezi hanyuma bamaze kwinjira umwe yari yambaye ishati hejuru ya gisirikare n'ipantaro zizamanga zizagurwa mu maduka zisanzwe noneho ahagaremberaho gatabatutsi bajyaho n'abatutsi bajyaho agaragaza uburyo ni bumusanya hanyuma tubanza guceceka gato hashize umwanya arongera aravuga ati abahutu bajya hano abatutsi bajya hano noneho nabyumvise mu ijwi gusa nyuma numvise ijwi rya Helena Benimana twiganaga aravuga ati twese turi abanyarwanda nta mutu nta mututsi uri hano noneho basa n'abarakaye batangira kuzenguruka mu bihande bakizenguruka barenze intebe ya mbere babageze kuri twa abayisenga Theodette baramuhinga akangaka kuko turanakazi bamushata umugeri baragenda bagera mu kindi gihanda cyo hagati bagera kuri twa mukaru twa Zosirashina ngo akako twaze tunakabona ngo kidegembya ku ishusho naha ku gasantre aho bisi zabisigaye mbere yuko tumanuka tujya ku ishuri
ni ukuvuga ko abo bantu bateye ishuri ryanyu bari basanzwe banabazi babaga hafi y'ishuri
oya uwo bene mana Helena bene nana muvuga abayisenga Theodette avuka aho ngaho muri ako gace ubwo mu kuvuga gutyo twaketse ko hari bashobora kuba ari abaho ngaho bandi bahavuka bashobora kuba basanzwe bamuzi hanyuma nangeze kuri mukara twaza bamugezeho bamaze kuvuga gutyo bahise bamurasa amasasu abiri bamaze kumurasa amasasu abiri basubira imbere barongera bavuga kwa kundi nanone turahakana ubwo twaracecetse ariko bene Imana yari yababwiye gutyo nyine ko twese turanye nta mutu nta mututsi baramufashe baramwishe tureba ashize umwanya baravuga ngo none namwambye ngo musoke ngo mujye ku kibuga ngo dutoranye abacu imbere y'ishuri ryacu hari ikibuga cya basket ngo dutoranye abacu noneho mu gusohoka aho kujya aho batubwiye dutangira kwirukanka babonye dutangiye kwirukanka nubwo batangiye gukoresha amasasu n'amagrenade badutera ubwo nyine turahunga nuko ko nyine nageze ku muryango wari urimo arasara imbere yanjye amasasu aramurishije yagishyiraho n'imagazine mba ndirukanse uwo hejuru yabonye bifashe ubusa abategere nadirwa mu mucanga wari imbere y'ishuri ntiyagira icyo ikora mba ngeze ku nguni mpita nkata hepfo ndagenda ubwo ibindi byakurikiye njye nabimenye bukeye ko nahise njya kwishyira mu rutoki.
Fanueli, icyo gikorwa cyamaze igihe kingana iki? Ese ingabo z'igihugu zo zahageze hashize igihe kingana iki?
Birakoze cyane, urebye kuva amasasu atangiye kuvuga no kurasa mu ishuri ryacu bica bamwe muri bagenzi bacu no kumeretsa abandi. Ni igikorwa cyabaye hagati y'iminota 5 n'8 kuko cyarihuse cyane. Hanyuma iyo minota 8 n'indi minota mike y'abageze mu mwaka wa 5 kuko ho batahatinze cyane nibwo twa ingabo z'u Rwanda zahageze. Bigaragara ngo ingereranije zahageze nka hagati y'iminota 10 na 15 igikorwa cy'abacengezi gikozwe ntabwo yarengeje iminota 15.
Baje ari uko bumvishije amasasu cyangwa se hari uwababwiye?
Amakuru mbona ntekereza ko bumvise urusaku rw'amasasu bakaza bakurikiye batabaye bagira ngo barebe ibyabaye kuko nta buryo bw'itumanaho twari dufite ngo tube twavuga ngo turabahamagaye ngo tubabwire ko ishuri ryacu ryatewe n'abacengezi hari abantu biswe. Nibwira ko bumvise urusaku rw'amasasu bakaza batabaye bakurikiye kugira ngo barebe ibyabaye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi turavuga ahanini kubijyanye n'umunsi w'intwari wizizwa buri munsi mu Rwanda. Tukaba twatumiye zimwe mu ntwari z'u Rwanda zigizwe n'abahoze ari abanyeshuri b'Inyange. Phineas Fanueli, ni ryari mwagizwe intwari?
Twagizwe intwari murumva icyo gitero cy'abacengezi cyawe muri 1997 mu kwezi kwa 3. Hanyuma twagizwe intwari n'inama ya guverinoma yabaye mu kwezi kwa 12 2002. Ariko nyuma nyine y'ubushakashatsi bwari bumaze gukorwa no ku bandi banyarwanda batandukanye kuko muri gahunda za leta y'ubumwe hariho no gutangira gushima ibikorwa by'ubutwari. Hanyuma rero icyo gikorwa nacyo komisiyo yarashyizeho kugenda gukora ubushakashatsi nayo yemeje yuko igikorwa abanyeshuri b'Inyange bakoze ari igikorwa cy'ubutwari. Ubu ni mu kwezi kwa 12 2002.
Gatera kugirwa intwari mukiriho mwabyakiriye gute?
Nakoze cyane kugirwa intwari tukiriho. Ndanambere ndifata nk'igikorwa kidasanzwe kuko nyamukristo gatolika nzi ko n'abagirwa batagatifu babanza kubyiga igihe kirekire. Ariko ntekereza ko guverinoma yacu yicaye ikabizitekerezaho igasanga ari igikorwa cy'ubudashyikirwa twakoze hanyuma igafata umwanzuro. Kubyakira rero twabonye ari ikintu cyiza kandi gishobora kudufasha no mu buzima bwacu buri imbere, guharanira gukomeza kugira ubwo butwari dushingiye ku bikorwa byakozwe ndetse n'ibyo dushobora gukora mu gihe kiri imbere.
Sindayiheba, hari icyo wakongeraho
ku gisobanuro cy'intwari? Ni igikorwa cyaduturuwe kuko twiyemeza kutitandukanya tugashyira ubunyarwanda imbere. Ntabwo twatekerezaga yuko bizavamo igikorwa cy'ubutwari. Byaradutunguye rero ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande byaratunejeje kubera ko twabonye ko leta, ubuyobozi bw'igihugu bwahaye agaciro uko kwitanga kw'abanyeshuri b'Inyange.
Hari abashobora kuvuga ngo kuba mwaragizwe intwari bivuze ko mugomba kubaho mwigengesereye kuko no sinavuga sinawituye umuzigo, ariko birasa nk'aho ari umuzigo ukomeye cyane.
urakoze cyane ubundi ni urebye inyito cyangwa se isobanuro by'ijambo intwari ukareba n'indangagaciro ziranga intwari harimo ubumuntu gukunda igihugu kwitanga ubunyangamugayo ibyo byose rero ubundi nibyo binagize umuturage mwiza umuturage mwiza uvuga ngo rero kiriya ni igihango twagiranye n'abanyarwanda yaba ariho abariho ubungubu n'abazaza ku ruhande rwa mbere rero ndemeranya nawe yuko ni umutwaro kuko ni igihango urabizi nawe mu kinyarwanda mu rwanda rwacu rwa mbere igihango icyo cyavugaga ryabaga ari isezerano rikomeye ku buryo uwarinyuragamo cyangwa se uwaryicaga icyo gihango cyaramuhanaga ndabifata rero nk'umutwaro kuko ni igihango ariko ikindi cya kabiri nkabifata nk'amahirwe opportunity ni amahirwe duhawe yo kugira ngo natwe dutange urugero rwiza ku bariho n'abazaza tutange umusanzu wacu mu kubaka igihugu kizira amacakubiri ni umutwaro kuko ari igihango ariko ni opportunity ni amahirwe kuko natwe biduhaye umwanya wo kwandika amateka meza azigirwaho n'abariho uyu munsi n'abazaza
Gatera icyo gihango wowe ukibonute
icyo gihango ni ngombwa nta nubwo twagombye kukigira kubera ko bitategeze intwari ahubwo ni inshingano z'abanyarwanda twese dufite igihango n'igihugu cyacu ko tukivukamo dufite amaraso yacyo tugomba kukitangira uko bishoboka kose
intwari z'u Rwanda zirimo ibyiciro bitatu imanzi imena n'ingenzi mwebwe muri mu kihe cyiciro
turi mu cyiciro cy'imena
Kimena kuri telefoni kandi dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bavuga ahanini kuri izi ntwari z'u Rwanda ebyiri turimo tuganira kuri telefoni turi kumwe na Jean-Claude Wirweneza
Muri
hehe
Ingo ka Jean-Claude ndi mu ntara y'Iburasirazuba ni mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda
Ikibazo cyawe
no kuri ndakeka ko ibyo byabaye mfite imyaka ibiri ariko uko nagiye nkura nkagenda nkurikirana amateka nasanze rwose ubutwari ari bwiza cyane ku buryo nanjye ubu ngubu naba nabashimira ku gikorwa bakoze cyiza cyo kutitandukanya na bagenzi babo bose bakemera ko ari abanyarwanda ni ibintu biduha icyizere nkatwe urubyiruko byabaye tutahari tutari kubireba tugomba gupfumbatira ubutwari
telefoni yawe irimo iracika Jean-Claude telefoni ya Jean-Claude irimo iracika ariko Fanueri Jean-Claude avuze ko ubwo butwari bwanyu bubera isomo abakiri bato
yego
icyo wakongeraho cyane cyane kucyo abakiri bato bakwiye kwigira ku butwari mwagaragaje ni nk'iki
urakoze cyane icyo abato bakwiye kwigira ku butwari twagaragaje cya mbere nuko kuba intwari ntabwo bisaba imyaka myinshi bisaba amashuri menshi bisaba n'ubushobozi burengereye kugira ngo ukore neza cyangwa gukora neza kugira igihugu cyawe akamaro ushobora kubikora no mu bushobozi bukeye ufite kuko ni ugukunda igihugu ni ugukunda abantu ni ukwitanga ni ubunyangamugayo urubyiruko rw'iki gihe rero rukwiye kubikora ruhereye kuri resurse cyangwa se ku byo rufite uyu munsi ari mu gihe cyo kwiga ari mu mirimo bakora ari ugukoresha ibyiza by'umuco nyarwanda kugira ngo barusheho kuba igisubizo cy'ibibazo by'igihugu kuruta uko baba ikibazo ku gihugu
dufite n'undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Emi wiriwe neza Emi uranyuva Emi ndibaza ko tumubuze kuri telefoni Sirasi icyo kibazo cya Jean-Claude yaravuze Fanuel yaragisobanuyeho gatoya avuga ngo urubyiruko rukwiye gukura isomo ku butwari mwagaragaje wowe icyo wabivugaho ni iki
nibyo urubyiruko rwo gukoresha kuri ubwo butwari twagaragaje ariko kandi natwe bakuru ndetse n'ababyeyi n'abarezi tugomba kubafasha kuko urubyiruko ari abantu bakiri bato nibyo bagifite ibitekerezo biri hasi baba bakeneye abantu bakomeza kubafasha
mukubashira mu murongo mwiza w'ukunda igihugu muri ubwo buryo.
Ubwo icyo gitero cyaterwagwa muri iryo shuri ryanyu, amakuru mfite nuko mu banyeshuri 47 hapfuyemo 40 baracyariho. Ese abo 40 bose bagizwe intwari?
No, abo 40 bose
bakiriho bagizwe intwari, ndetse n'abariya 70 bitabye Imana. Ariko itegeko nk'uko risobanura neza, hagize intwari abari mu mwaka wa 5 n'uwa 6, ariko bari bari ku ishuri muri iryo joro, kubera ko hariho n'abandi bashobora kuba biga bataha, n'abandi bari baratashye mu rugo kubera impamvu zitandukanye. Ubwo rero intwari nabo bari mu mwaka wa 5 n'uwa 6, ariko bari ku ishuri muri iryo joro, bakaba ari 47, barimo abo 70 bitabye Imana n'abo 40 bakiriho.
Gatera, nawe wari ufite icyo wifuza kuvuga?
Ibyo Fano yaravuze nibyo nawe nashaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo atarari mu kigo icyo gihe icyo gitero cyiza, birumvikana nta gikorwa yakoze kuko atarari. Ntabwo rero yashyizwe mu ntwara. Ni abo 70 bapfuye n'abandi 40 bari barahangaho ku ishuri.
Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Janos, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ndabanza gushimira abo batumirwa. Bakoze igikorwa cy'ubutwari gikomeye cyane. Ntabwo byoroshye, byari ibihe bibi. Turabyibuka bamwe na bamwe icyo gihe. Ariko nashakaga kumubaza umwe Fanuel, niba Fanuel.
Fanuel.
Fanuel. Icyo gihe we yabarirwaga muri iyihe groupe? Bamubaziraga mu bahe?
Fanuel, subiza.
Ndagukurikiye. Nagira ngo uwo mu gitero cyangwa udukurikiranye, namaze mubwira amateka, mwibuka amateka y'u Rwanda, ko amateka y'Abanyarwanda ubukoroni bwari bwarigishije ibice bitatu by'amoko y'Abanyarwanda, hari Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Uko niko amateka yari yarigishijwe. No mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, abantu bishwe bari Abatutsi, n'abandi Bahutu bake basanishaga n'Abatutsi kubera impamvu za politiki. Icyo gihe muri 1997 twari tumaze kumenya amateka mazima y'icyo ubwoko bwari bwo n'ubunyarwanda ubwari bwo. Uyu mwanya rero uraza kunyihanganira, ntabwo nakubwira ngo njye nari ni muri iki gice, kuko twari twaramaze gufata identity cyangwa se identity y'ubunyarwanda idahuye n'icyo amateka yari yaratugize cyo. Uraza kunyihanganira rero. Icyo navuga ko nuko muri iryo shuri twarimo turi mu byiciro byose by'Abanyarwanda nk'uko amateka yatugize. Hari harimo abana barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, hari harimo abana bavukiye mu buhunzi hanze muri Congo n'i Burundi aho mu ishuri ryacu, hari harimo nanone abana bavuka mu miryango bafite bene wabo bafunze bakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi. Aho ngaho bari barimo bose, ayo mateka aragaragara. Unaje gusura ishuri bakwereka ibi bigaragaza. Uyu mwanya rero nanjye nari ndi umwe muri abo ngabo kubwije.
Janosi, hari ikindi wifuza kubaza Fanuel?
Fanuel agerageje kunsubiza neza n'ubwenge, ariko birumvikana ariko kugirirwa intwari umuntu akiriho biba bisaba kwigengesera nyamugane, kuko ashobora no kubutezuka ubwo butwari. Bakomereza aho bazasige inkuru nziza imusozi, batazahinduka batazatezuka kuri iryo kamba bambitswe n'igihugu. Murakoze.
Urakoze cyane.
Urakoze.
Arakoze Janosi. Dufite na Daniel, wiriwe neza?
Mwiriwe mwize.
Uri hehe Daniel?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye mbanze gushimira abo batumirwa, abo bagizwe intwari kubwo igikorwa gifatika bakoze. Njyewe intambara yabaye ndi umwana mutoya, ariko maje gukura nakurikiranye amateka yose uko yagenze. Intambara iba hari abantu bamwe bagiye bahisha abandi, ariko noneho bamwe ntibagira impuhwe z'uko hari abandi hari abo bahishe batandukanye, noneho nyuma yaho nabo bakicwa, nyamara barakoze igikorwa cyiza cyo kurokora abandi. Ibyo byarabaye, ariko icyo nshimira abo bantu ubutwari bagize ni ukuri ikintu ubutwari bagize bikora bakeya. Ni ukuri njyewe amateka y'u Rwanda yose maze kuyamenya, ariko yaba uyu munsi wa none abantu bose bagiraga umutima w'ubutwari bakirengagiza ibyabaye, bakirengagiza ibintu byose, noneho abantu bose bakagira umutima umwe bakitekereza ukuntu bagatekereza ko buri wese ari umuntu nk'undi. Iki rero nshakugiraho inama urubyiruko rw'iminsi, ni ukuri njyewe nkoze ubushakashatsi maze kureba ukuntu ibintu by'amoko n'iki bimeze, nashishikariza urubyiruko kuba bamwe bakirinda icyo noneho bagaharanira ubutwari, wenda ntibugaragare nk'uko umuhawe bagaragaye, ariko nyamara bagaharanira ubutwari bw'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Murakoze cyane rwose, ndabashimiye kandi bazakomereza aho ngaho bazateshwe ku ntego yabo. Murakoze.
Urakoze cyane. Bombi Janos na Daniel barasa nk'aho batangaga ibitekerezo. Gatera, mujya gufata icyo cyemezo cyo kutitandukanya, ni nk'iki mufata nk'aho ari cyo cyabaye impamvu yo gufata icyo cyemezo?
Yakoze kintu cya mbere duheraho, mbere na mbere ni uburere. Uburere yuko umwana aba yararezwe akura, ariko cyane cyane nyamukuru ni uburyo twari tubanye mu kigo, uburyo twari tubanye n'abanyeshuri bagenzi bacu n'abayobozi bacu n'abarimu batwigishaga. Hari ibikorwa byinshi twagendaga duhuriraho bigenda bitwereka ko turi bamwe. Hari nk'imikino interclasse, hari imikino twajyaga dukina n'abasirikare babaga muri ako gace, hari iyobokamana twigishwaga mu ishuri, ibiganiro abayobozi baduhaga, byose byatumaga tugenda twiyumvamo ubunyarwanda kurusha uko twakwiyumva mu bwoko.
Sindayiheba, hari icyo bakongeraho?
Byinshi arabivuze, niyo mibanire yacu yari yarakomejwe n'uburere twavanaga ku ishuri. Ikindi ni iki kijyanye no kwemera kwacu, kuko ni musoma muzasanga haba ari mu mwaka wa gatandatu ndetse no mu mwaka wa gatanu, abacengezi imbere y'uko bica abanyeshuri bahageze basanga bamaze gusenga, bamaze kwiragiza Imana, kandi muri uko gusenga habaga harimo abaprotestani, abagaturika n'abandi. Ukwemera kwabo no kwemera Imana kwabo kwababereye ikintu kibahuza, kwatubereye ikintu kiduhuza kuruta uko kidutandukanya. Nk'uko ubona muri iki gihe abantu bakunze kwemera kwabo bakumva bakurutisha uko abandi, kwemera kwacu nako nabo bifata nk'ikintu gikomeye cyatumye turushaho gushyira imbere ubunyarwanda kuruta ikindi cyose abantu bakwiyitirira.
Hari amakuru nasomye avuga ko umuyobozi w'ikigo cyanyu nawe yaba yaragize uruhare muri icyo cyemezo mwafashe kubera igitsure ngo yabashyiragaho nk'abanyeshuri.
Uko ni ukuri nk'uko nabivugaga nyine, ni kuri ya ngingo Gatera avuze ijyanye n'uburezi twahabwaga muri iryo shuri. Uwo muyobozi yitwa Barihuta Aba Eme, umuyobozi ugira igitsure kandi yari yaranadufashije gushyira imbere moto cyangwa se ijambo rigenderwaho ku ishuri rivuga ngo ukunda icyiza urwaye ikibi, akabikunda cyane akabiharanira, rero ugasanga ko buri muntu wese ahamagarirwa kuba intwari kuruta uko ari ikigwari. Uwo rero nayo yagizemo uruhare cyane, ariko birumvikana hariho n'abandi barezi bafatanyaga nabo, twemere uruhare rwabo bagize mu kutugira abo turi uyu munsi.
Urakoze cyane. Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Amede wiriwe neza. Amede wiriwe? Halo? Amede, ndibaza ko tumubuze. sindayiheba umuntu yakwibaza ubu muri intwari abantu bashobora kuvuga ko wenda muri abantu badasanzwe mubayeho gute
murakoze cyane yego nibyo uko twabivuze nyine twagizwe intwari z'igihugu mu rwego rw'imena ariko turi abanyarwanda basanzwe dutuye mu midugudu nyine no mu tugari hamwe n'abandi banyarwanda kandi nk'uko nabivuze ziriya ntwari 40 zikiriho twize amashuri yisumbuye yose tuwayarangiza abandi bajya muri kaminuza bararangiza uro turi mu buzima butandukanye bw'igihugu bamwe ni abarezi abandi bakora mu nzego z'ibanze abari mu tugari mu mirenge no mu turere hariho n'abandi bikora ku giti cyabo n'abakorera imiryango itegamiye kuri leta turi mu muryango nyarwanda rero dutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu ingorane z'ubuzima tuzisangiye n'abandi banyarwanda kandi n'ibisubizo bitandukanye bituruka muri politiki y'igihugu na programu za leta zigamije iterambere byose bitugeraho nk'abanyarwanda ku buryo uretse kuba dufite iyo stati y'ubutwari ariko tubayeho nk'abandi banyarwanda ibyiza byose bitugeraho n'imbogamizi abandi bahura nazo duhura nazo no tugafatanya kuzishakira ibisubizo nta kidasanzwe rero mu mibereho yacu dufite twavuga ngo tubayeho nabi kubera ko turi intwari ariko nanone nta gufatwa mu buryo buri spesiyale buriho kubera yuko igikorwa twakoze ni igikorwa kidasaba igihembo uretse ko leta yateye intambwe ikomeye ikagihereza agaciro ko gushyirwa ku rwego rw'ubutwari.
Kuri telefoni dufite Sylvestre wiriwe neza.
Wiriwe nyakubaho.
Uri hehe?
Ndi Bukande. Hano tuherutse kubura umuririmbyi mwiza cyane twakunda. Niho ndi hano ya Mahasena nkunda kubera.
Urakoze. Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye jyewe nagomba nshimire abantu babagira neza bagarukira ku bantu bafite ibibazo bikomeye nk'abagarukiye abariko barapfa mu Rwanda bazira akarengane ndabashimira rwose bakwiye kuba gateka gakomeye abantu babugize abagomba kugira nabi ababanyi babo abo bivukana kandi atacyo bazira bazira ubusa kuko ntacyo bari bakoze byari gukurikirana babikoze abantu bagize iyo neza tubasabire ku Mana Imana izibahe imigisha kandi babera akarorera abandi bose aho ibyo bintu bizoba bigomba kuba n'abandi babyumve bagarukire kuri bene wabo kuko twese twaremwe n'Imana ntawe usohora ku isi ntawe usohoyama ku isi n'imizo na kandi duca ku mwanya mutoya bitaramba ko nuko bamenye Imana abantu kandi bamenye ko hati batari wacu turi ku rugendo.
Sylvestre, telefoni ye iracitse ariko ubutumwa bwe bwumvikanye. Dufite na Ingabire wiriwe neza.
Mirewe.
Uri hehe?
Ni Gikondo.
Ikibazo cyawe?
Mbanje gushimira abo bavandimwe na komeje gukurikira ikiganiro. Abavandimwe babaye intwari kuko nabyibuka cyane nari nyiri umwana mutoya numva ngo kutibuye hari abana bitandukanye banze kwitandukanya n'abandi bose mu myaka n'ibiterenze nk'imyaka ine niba atari itanu ariko ndabyibuka ndabashimira ko babaye intwari njye numva rwose nuko wenda ubushobozi bukiri bukeya bakagiye banahabwa n'igihembo buri mwaka ahubwo kuko babaye intwari natwe twari turi mu gihugu uko byagiye bitandukanye twagiye tubibona ukumva ngo umuntu yagiye yica abantu ku Kibuye aragarutse yisha abandi Nyirangarama aragarutse yisha abandi ku Rushashi ariko umuntu umwe ariko wahasanga abana nk'abo ngabo kandi bari bakiri batoya ukumva banze kwitandukanya na bagenzi bakavuga ngo twese turi Abanyarwanda ibyo ni ishema ni ishema mu by'ukuri wakomeza ukabashimira kandi n'ikindi gihe iyo abandi batetwe baza bakiri baza bariho nabo bazajya babashimira kuko bakoze igikorwa cy'ubutwari ariko nifuza ko nibuze nabo bazajya bagira umwanya munini wo kuganiriza urubyiruko abana bakiri batoya kuko ubwo bari kubyuka bose byabaye muri 94 ntabwo babizi bagaharanira kugira ngo umutima bari bafite na nubu bagifite babashe kuwigisha abandi.
Ari kibazo ufite?
Nge numvaga nari mfite umwanya wo kubashimira gusa narashimira kubw'ubutwari bagize, kandi nifuza ko bakomeza no kubitoza urubyiruko.
Urakoze cyane Ingabire Igikondo i Kigali mu Rwanda. Gatera, Gatera Ingabire yavuze ngo mukwiye kujya mushaka umwanya wo kuganiriza urubyiruko, hari ibyo mujya mukora?
Twarabitangiye, dufite ihuriro duhuriramo kitwa Komeza Ubutwari. Ibikorwa byacu twabihereye mu karere ka Ngororero, ishuri riherereyemo. Tugira gahunda, hari club iba ku ishuri twigagaho igihe ikora udukino ikigisha urubyiruko rwo muri ako gace. Ariko natwe dufite intumbero y'uko nyuma yo kuva mu kagari ka Ngororero twagira gahunda yo gukora igihugu cyose kugira tujye twigisha urubyiruko. Ariko nanone iyo hari abatwiyambaje bafite gahunda nk'iyo yo kwigisha urubyiruko, babinyuza mu ihuriro hanyuma bakaduhamagara tukaba twabafasha.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo tuganira ahanini ku munsi wahariwe intwari mu Rwanda. Muri studio kuri telefoni turi kumwe n'intwari ebyiri zigizwe n'abahoze ari abanyeshuri b'Inyange, abo ni Silas Gatera na Fanuel Sindayiheba, bakaba ari intwari mu cyiciro cy'Imena. Kuri telefoni turi kumwe na Elize. Wiriwe neza Elize?
Wiriwe cyane, murakomeye.
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rugombo mu Cibitoke.
Ikibazo cyawe?
Yego, ndaramukije batumire, ndaramukije n'abari kubarumiriza ibi bya Amerika. Ikibazo cya mbere, yego, mwagize neza gutumira izi ntwari zigendeye neza mu bihe by'amadumeza ari zirimo mu Rwanda. Ariko ikibazo cyanjye nagomba kubaza aba batumirwa ati mu ndwi heze narumvise yuko oni ibifashijwemo nk'eka na Leta y'u Rwanda bahinduye inyito ya genocide yabaye mu Rwanda iva ku izina rya genocide y'abanyarwanda yitwa genocide yakorewe abanyarwanda,
yakorewe abatutsi.
Yakorewe abatutsi. Ego nagomba kubaza rero nk'abantu barokotse kandi babonye ibyamya biraba, ikibazo cyanjye gihagaze nabo baremeza yuko genocide yakorewe abatutsi cyangwa habayeho genocide y'abanyarwanda? Icyo ni cya mbere. Ego hanyuma icya kabiri navuga yuko cyari gisabo yuko bivanye n'inyishu baza kuma bace babandanya bigisha urubyiruko rwo mu Rwanda. Navuga ati mu Burundi nobyita nk'abajene. Ego imiyabaga, kuko ndavye ukuntu mu Rwanda umenga ubwoko n'ubundi iracyarimwo ibintu umenga ntibarabana neza hatabayeho abantu baza barababa hafi babigisha babaremesha, ndabona umenga mu Rwanda ntago biragena neza. Ego murakoze.
Urakoze. Sindayiheba, hari icyo wavuga kuri ibi bitekerezo n'ibibazo bya Eme?
Urakoze cyane ku bitekerezo byiza utanze, ndetse n'ikiba n'ibibazo birubajije. Ikibazo cya mbere ubajije koko nibyo, mu gihe gishize inama y'umuryango w'abibumbye yemeje cyangwa se yemeje imiti ikwiye gukoreshwa ko ari genocide yakorewe abatutsi. Nibyo, turemeranywa n'iyo nyito, kubera ko genocide itegurwa inashyirwa mu bikorwa cyari igitekerezo cyo kurimbura, gukuraho ubwoko bw'abatutsi cyangwa se abo bantu b'abatutsi bose bagashiraho. Noneho mu gushyira mu bikorwa uwo mugambi rero, hari hariho ari ugukuraho umututsi igisa nawe n'undi muntu wese ushobora gutekereza cyangwa se ugira ibitekerezo bisa n'iby'umututsi cyangwa usa n'umututsi. Yumvikana rero ntabwo ari uyise ko ari genocide y'abanyarwanda, ni nk'aho ari abanyarwanda bateguye kwirimbura ubwabo nk'abanyarwanda. Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari abanyarwanda bateguye kwirimbura ubwabo nk'abanyarwanda, ahubwo ni ubutegetsi bubi bwashyize imbere igitekerezo cyo kurimbura igice kimwe cy'abanyarwanda ari bo Batutsi. Niyo mpamvu iyo yito ko ari genocide yakorewe Abatutsi tuyemeranywaho, kubera yuko niyo ihuye neza n'igikorwa nyirizina cyakozwe. Tutirengagize yuko nyine nk'uko nari mbivuze, hari Abahutu bishwe muri genocide abitiranya n'Abatutsi, bavuga ko bafite ibitekerezo nk'iby'Abatutsi cyangwa se bavuga yuko banze kwitandukanya n'Abatutsi, ariko umugambi nyamukuru wari wo kurimbura Abatutsi. Ariyo mpamvu iyo nyito nanjye nemeranywa nayo, kubera ko nibihuye neza n'igisobanuro cy'ibyabaye mu Rwanda.
Urakoze. Sindayiheba, keretse niba Gatera hari icyo nawe yifuza kongeraho.
Ntabwo nanyaraya cyane na Sindayiheba, kuko byonyine na mbere y'uko jenoside iba incamarenga zari zihari. Nari mukuru nafite imyaka 17-94, ibyinshi twarabibonaga, kandi no mu mvugo zateguraga jenoside n'abayishyize mu bikorwa ibyo byari birimo. Mbihera nko ku kiganiro cy'amashyaka cyajyaga gihita ku wa gatatu kuri Radiyo Rwanda nimugoroba nyuma y'amakuru, iyo hacagaho ishyaka rya CDR, indirimbo yabo ya mbere yavuga ngo umwanzi wacu ni Umututsi, bivuga ngo ni ibintu tutakwiye gushidikanya. Ahubwo njye ndashimira abantu ko yabibyemeye, ariko nkanabona hari na sesi ibirenge mu kwemera ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko igihe ni igihe nyine ubwo, ariko byaratinze.
Urakoze Gatera. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Fidel wirwe neza. Fidel uranyuva? Fidel ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Sindayiheba, waruvuze ko mwashinze ishyirahamwe Komeza Ubutwari, ahanini rihuriyemo intwari zikiriho. Iri shyirahamwe rikora iki?
Iri shyirahamwe nibyo twarishyizeho ndetse n'ihurizo ryacu mu mwaka w'2023, ubwo ku itariki ya mbere kwa kabiri ubwo hizihizwa ku rwego rw'igihugu umunsi w'intwari Inyange. Iri shyirahamwe rigamije guhuriza hamwe izi ntwari ziriho ndetse n'imiryango yazo, kugira ngo zikomeze zisigasire rya jambo navuze, iki gihango cy'ubutwari dufitanye n'Abanyarwanda. Kubera yuko tugomba guhora twibukiranya indangagaciro z'ubutwari, tukubakana, tugakomezanya, kugira ngo twe kuzatatira iki gihango. Ariko rifite n'inshingano n'intego yo kwigisha urubyiruko ndetse n'abantu bakuru ku bijyanye n'umuco w'ubutwari no gukunda igihugu. Uretse rero izo ntego dufite ziri mu magambo, ariko hari n'ibikorwa bitandukanye twagezeho. Gatera yari yatangiye kubivugaho muri make, ni uko dufatanyije na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge kuva mu mwaka w'2006, na nyuma yaho tugafatanya n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari ndetse n'imidari by'ishimwe Keno. Twashinze kandi tukomeza no gukurikirana klabu z'ubutwari no gukunda igihugu mu mashuri no muri za kaminuza. Aho ngaho rero ayo maklabu turayasura dufatanyije n'izo nzego, tukayigisha, tukabaha ubuhamya bugamije gukundisha urubyiruko gukunda igihugu ndetse n'umuco w'ubutwari. Ikindi cya kabiri ni uko tugira uruhare mu biganiro bigamije kubaka umuryango nyarwanda, yaba ari nk'ahangaha mwadutumiye ku Ijwi rya Amerika, yaba ari mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ndetse no mu mashuri atandukanye no mu bigo bya Leta, aho mu bihe bitandukanye dutumirwa kugira ngo dusangize ababirimo ubuhamya bw'uko abanyeshuri b'Inyange bitwaye, ariko no gufatanyiriza hamwe kugira ngo habeho gufata umwanzuro mwiza n'intumbero y'igihugu cyacu. Imihigo rero irakomeje, kuko uretse kwibaka twebwe ubwacu, ariko tunagambire kubaka umuryango nyarwanda tunyuze muri izo nzira zitandukanye twagiye tubabwira.
Fideli arongeye aragarutse kuri telefoni. Fideli mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yego, ariko ikiganiro cyangwa igifatira gake.
Ikiganiro turimo turaganira na bamwe mu Banyarwanda bagizwe intwari kubera ibikorwa bakoze cyane cyane gihe bari abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye ryahitwa Inyange. Icyo gihe bari batewe ababateye babategeka ko bivangura hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko bo bemera banga kwivangura bakomera ku cyemezo cyabo bavuga ko ari abanyarwanda.
Mbo niko ndumva bakoze ikorwa cyiza cyane. Nari natije amaso kuri Facebook kare ndareba, ahubwo gusa ni uko ndari mu bantu benshi nuko nameze nk'uzibagirwa gato. Ndumva igikorwa bakoze kweri bazohembwa n'Imana. Ama abantu nka bose ahubwo bahakura ikibi bakazozamira nk'uko yashyize ibiherigo nk'ibyo.
Urakoze Fidel. Silas Gatera, umuntu yakwibaza iyo barimo guhitamo intwari bakurikiza iki?
Yakoze guhitamo intwari ntabwo ari ibintu byoroshye, nta nubwo ari buri wese wabikora. Ni ibintu bisaba ubushishozi, bisaba n'ubuhanga, ariko ikintu cya mbere mpamya bakurikiza ni umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa bidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Nibyo ngibyo birenga ahanini.
Sindayiheba, aricyo wakongeraho?
Urakoze cyane. Nibyo koko umurimo cyangwa se igikorwa cyo guhitamo intwari z'igihugu gikorwa n'ubushakashatsi bwimbitse bukorwa, bukaba buyoborwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, impeta n'imidari by'ishimwe. Ariko noneho urwo rwego iyo rumaze gukora ubushakashatsi rukaburangiza, gushyikirizwa inama ya guverinoma. Inama ya guverinoma akaba ariyo yemeza abo ngabo baturutse mu bushakashatsi ko ari intwari bitewe n'ibyagaragajwe n'ibyagendewe. Rumwe rero mu bintu bigenderwaho nk'uko Gatera arabivuze, ni uko ubushakashatsi buhera kuri ba bantu bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa, ibikorwa by'intangarugero bibera urugero abariho ariko n'abandi bazaza. Kandi abo bantu bagakora ibyo bikorwa cyangwa se umuntu agakora ibikorwa atagamije inyungu ze bwite, ahubwo agamije inyungu rusange, kandi akaba ashobora no guhara cyangwa se kubura ubuzima bwe muri icyo gikorwa runaka akoze. Hari ibintu rero bigeze ku icyenda ariko ntabwo mbivuga byose, birebwaho barebe bati se iki gikorwa umuntu yagikoze afite umutima wo gukunda igihugu, aho ngo barase harimo gukunda igihugu, ese igikorwa umuntu yagikoze mu bunyangamugayo, ese igikorwa iyo ni ikintu cya kabiri, ese igikorwa umuntu yagikoze afite urukundo, afite ubumuntu, ese igikorwa umuntu yagikoze nta yandi marangamutima yo kwirebaho bwite. Ibyo byose nibyo birebwaho, noneho ubushakashatsi bukagenda bureba buri ngingo bwagaragaza neza rwose ko izo ngingo zuzuje, akaba aribwo akorerwa raporo na rwa rwego navuze, igashyirwa inama ya Leta, akaba ariyo yemeza ko umuntu runaka cyangwa se itsinda ry'abantu runaka bashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'igihugu.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite Obedi, wiriwe neza?
Yewe.
Uri hehe?
Ndi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ntabwo ari ikibazo, ahubwo nashaka kunganira ndanashimira izo ntwari zitanze kabisa. Nkatwe twari tukiri abana kabisa twumva ibintu bakoze biratunezereje cyane, tubafatiraho urugero kuko baritanze bakoze igikorwa kinini cyane, kuba n'u Rwanda rwahise rubashyira mu ntwari sema, natwe tuba twumva bidushimishije. Ndumva ahanini kwari kubashimira kabisa, bye byaranezereje cyane kumva abanyeshuri nka bariya bagahita bavuga ati bakavuga amagambo nk'ari ati nta mutu nta mututsi arimo, twese turi bamwe, bwari ubutwari bukomeye cyane rwose.
Urakoze cyane. Obedi ni umurundi uri mu nkambi y'impunzi ya Mahama, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Sindayiheba,
ndakumva.
We uranyumva? Icyo gihe muterwa mwari 47 barindwi bitaba Imana, ariko nanone muri 40 barokotse, harimo abagiye bahura n'ibikomere bitandukanye, imibereho yabo yo yifasha itimeze ite, hari icyo Leta ibafasha?
urakoze cyane. Nenda mpereye kuri icyo gihe cya 97 tukimara gukomereka ndetse n'abandi bamaze kwitaba Imana. Leta yagize uruhare rukomeye mu kutuvuza mu buryo bwihuse. 97 namwe murabizi, urwego rw'ubuzima n'ubuvuzi mu Rwanda rwari rutaratera imbere. Kubera ko byakozwe mu buryo bwihuse kugira ngo baramire amagara yacu, hari abantu bamwe basigaranye ibikomere bitavuwe neza kubera urwego rw'ubuzima urw'ubuzima rwari rugezweho. Ariko izo abo bantu bari bageze kuri ku munani barimo bari bafite ikibazo cy'amaso, abandi bari bafite ibisigazwa bya grenade byari byarasigaye mu mubiri, abandi barakomeretse amagufa bari bakeneye kongera kubagwa. Mu mwaka wa 2013 na 2014 rero urwego rw'igihugu rw'intwari dufatanije nyine na n'ibyahuriro ryacu komeza ubutwari biyambaje Minisiteri y'ubuzima, hanyuma Minisiteri y'ubuzima bahuza n'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe, ku buryo abo bose badafite ibibazo bijyanye n'ibikomere bitavuwe neza bose baravuwe, hari abakize ariko hariho n'ababifite nk'ubumuga bazahorana nyine kubera urugero rw'ibikomere bagize, ariko bakaba bafite n'ubundi amahirwe y'uko igihe cyose bagira ikibazo bagana ibyo bitaro bagahabwa ubufasha bukwiriye. Muri rusange ariko kubijyanye n'ubuzima abantu baravuzwe, n'ubu kandi hariho icyizere cy'uko wagira ikibazo kidasanzwe ibyo bitaro birahari ndetse na Minisiteri y'ubuzima kugira ngo babafashe. Naho ku bijyanye n'ubukungu, nk'uko nabivuze mbere, dufite iriya mirimo itandukanye dukora ku buryo muzi biriya byiciro by'imibereho y'abanyarwanda y'ubudehe, icyiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane. Abenshi twese turi mu cyiciro cya gatatu, bigaragara yuko turi mu bantu bafite ubuzima buciriritse no kuzamuka, haba ari mu bukene bukabije bakeneye kwitabwaho by'umwihariko.
Gatera, uretse icyubahiro cyo kwitwa intwari, hari ibindi muhabwa cyangwa se dusobanure muri make?
Urakoze kutubaza icyo kibazo. Numva hari ku myumvire yanjye nta n'ibindi twakabaye duhabwa, kuko ntabwo dukora gihera gikorwa twatumye ko hari izindi nyungu tuzagira, ahubwo twe dufite ibindi twatanga birenze na biriya ngo twakabitanga. Gusa Leta mu bushobozi bwayo igerageza gukora ibishoboka byose, hari ibyo Fanuwe yaravuze ku kwita kuba bakomerekejwe na kiriya gitero, ndetse n'ubujyanama bwimbitse buhoraho mu myitwarire ya buri munsi. Ariko kandi nk'igitekerezo twagize ngakomeza ubutwari cyo kugumya kwibuka bariya bagenzi bacu bitabye Imana, dukora ku itariki 18/19 z'ukwa gatatu. Urwego ruradufasha cyane kugira ngo tubashe kubona ibikoresho bikenewe kugira ngo uriya munsi ugende neza. Kandi n'undi ugize ikibazo agana urwego na asosiyasiyo akabagezaho ikibazo afite, bakaba bamugira inama cyangwa bakareba undi ufasha abantu.
Ishuri ryanyu riracyakora? Ariko
ishuri rirakora, rirakomeye, n'ishuri rikomeye.
Muracyafitanye isano? Hari ibyo mukorana n'ishuri?
Turabikorana. Hari za club navuze z'abanyeshuri bahiga ubu ngubu, akenshi batwiyamamaje tujyayo, ndetse n'icyo gikorwa navuze cyo kwibuka bagenzi bacu naho tugikorera dufatanyije n'akarere ka Ngororero n'intara y'Iburengerazuba ndetse na diyosezi ya Nyamba ishuri ribarizwamo.
Sindayiheba, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, nk'ubutumwa wageza ku Banyarwanda n'abandi bumva Radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya n'ubuhe waba?
Nakoze cyane. Ubutumwa nageza ku Banyarwanda ndetse n'abandi bakurikiranye Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya, cya mbere ni ukubabwira ko urugamba rw'amasasu rwararangiye mu gihugu cyacu. Ubu turi ku rugamba rwa kabiri rwo kurinda ibyagezweho ndetse no gukomeza iterambere rirambye ry'igihugu cyacu. Muri urwo rugamba rero rw'iterambere rirambye ry'igihugu cyacu, harimo icyambere uko nari mbivuze, kurinda ibyagezweho, birimo umutekano w'igihugu, birimo ibikorwa remezo, birimo ibijyanye n'imibereho myiza n'umuco nyarwanda, no kurinda indangagaciro zihuza Abanyarwanda kuko nicyo twabonye abakoloni bahereyeho kugira ngo basenye Afurika ndetse basenye n'u Rwanda. Icyo ni icya mbere, hari ukurinda ibyagezweho muri izo nzego zitandukanye navuze, n'ubutumwa bwanjye bwa mbere. Ubutumwa bwa kabiri ni ugukomeza kurwanya urugamba rw'iterambere rirambye abantu bivana mu bukene. Ndabugeza cyane ku rubyiruko, ko urubyiruko rukwiye kudashyira amaboko mu mifuka, ahubwo rukwiye guhaguruka rugakora, ye gutegereza ko ibintu byose bizakorwa n'abakuru. Ubuyobozi buriho n'abakuru bariho kugira ngo babahe icyerekezo, babunganire, ariko nibafate iya mbere bamenye ko ejo hazaza h'igihugu cyacu hari mu biganza byabo. Cyane ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka yo kwizihiza umunsi w'intwari yavuga ngo dukomeze ubutwari kuba ku Rwanda twifuza. Rwanda twifuza rero ni Rwanda rw'umutekano, Rwanda rw'amahoro, Rwanda abanyarwanda bafite ibyo kurya n'ibyo kubatunga bihagije, Rwanda abanyarwanda babanye mu mahoro. Kugira ngo turugereho rero ni uko duhaguruka tugakora, tukarwanya ikintu cyose cyatuma tutabasha kugera ku cyerekezo twifuza nk'igihugu.
Gatera,
ndakumva
ubutumwa.
Ubutumwa murakoze byinshi Fanara arabivuze. Gusa icyo nakongeraho ni uko cyane cyane urubyiruko rurimo ruzamuka, amacakubiri ntacyo yigeze ageza ku Banyarwanda usibye guhomba abantu n'ibintu. Niyo mpamvu dukwiye gushyira imbere icyakubaka igihugu, ibindi tukabivamo, tukareka ibyo twigishijwe. Kandi ngasaba n'ababyeyi kureka inyigisho mbi batoye ngo bazinjize mu bana, ahubwo nabo bahinduke, bahinduke bafashe abana gukura neza bakora mu gihugu bishimiye.
Mu gusoza, Sindayiheba, ubona bikwiye ko abantu bakiriho bagirwa intwari?
Birakwiye, kuko ntabwo umuntu agirwa intwari ku busa gusa, ahubwo haherwa ku bikorwa yagaragaje bibera abandi urugero. Birashoboka cyane rero, birakwiye, kuko binahisemo abakiriho yuko buri muntu ashobora gukora neza akiriho kandi akabishimirwa akiriho.
Fanuel Sindayiheba, umwe mu ntwari z'u Rwanda mu cyiciro cy'Imena, akaba yari umwe mu banyeshuri bigaga ku ishuri ryisumbuye ry'Inyange banze kuvuga ubwoko bwabo igihe bari batewe n'abacengezi mu mwaka w'1997. Ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane namwe ishuri ry'Amerika ku mwanya mwiza mwaduhaye.
Silas Gatera, nawe intwari y'u Rwanda mu cyiciro cy'Imena, akaba nawe yari umunyeshuri wigaga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange, akaba nawe yaranze kuvuga ubwoko bwe ubwo bari batewe n'abacengezi umwaka w'1997. Gatera, nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Nyine ndabashimiye, murakoze cyane kubw'umwanya mwaduhaye.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, nkaba mbifurije icyumweru cyiza, kandi mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
VOA Afrique.